Something that I want you to see. You see, can you see what I see? I represent everyone who get busy. You remember what they say? They say we not gonna make it. They say we will never get paid. What we do, they tryna break it. Shake it, still can't break it. My third eye is open, open, slowly open. I got everybody saying go ego, fly high. Show them what you got ego. Ulipopanda wali cheka. Sasa unavuna wananuna. Ambia wote waje tule. Sisi tuna
Niliwapa kisogo kweli maneno wana vitendo vidogo na nini kakumara wana sasa napata heshima kidogo wamebaki midomo wazi wanashanga wana wameshindwa wamebaki na aibu Niliwapa kisogo kweli maneno wana vitendo vidogo na nini kakumara wana sasa napata heshima kidogo wamebaki midomo wazi wanashanga wana wameshindwa wamebaki na aibu
hata waseme mangapi walete maneno si tunatupa mbali una usoni wasafi moyoni walafi maneno watujali
hata waseme mangapi walete maneno si tunatupa mbali una usoni wasafi moyoni walafi maneno watujali
Niliwapa kisogo kweli maneno wana vitendo.